umfanekiso weshumi elinantathu. Ngeli xesha iqela lamadoda anobulumko obukhulu azingcali ahambele elakwaSirayeli. Ayebuzisa esithi, uphina lokumkani wabantu bakwaSirayeli amaJuda ozelweyo? Sibone inkwenkwezi yakhe empumalanga, ke size kumnqula. Ingcali ezike zilandele loo nkwenkwezi zaya kufika eBethlehem. Zithe zakumfumana apho uYesu zamnqula, zanikela kuye ngezipho. UHerode, owayengukumkani welakwaSirayeli ngelo xesha, uye wabanobona akuva ngokuhanjelwa kukaYesu zingcali ezo. Wayengaqoli kusithiwa uYesu ngukumkani wamaJuda. Ke uHerode wazimisela ukumbulala uYesu. Kodwa isithunywa sikaThixo simlumkisile uJosefu ephupheni, waza yena noMaria nomntwana lowo babalekele eJiputa. Ke bahlale apho de ukumkani uHerode wabhubhayo, baza babuyela kwelakwaSirayeli baya kuhlala kwidolophu ekuthiwa yiNazarete.